Iyo nkuru niyo kamiri ndi niko bimeze ni inkuru yisha mugongo kuko Patrick Karegeya yagize ibibazo bikomeye mu Rwanda afungirwa amaherere ari nta nicyo aregwa kubera mu nyangire ahungiye muri iki gihugu cyo muri South Africa ntabwo leta yahwemye kumukurikirana aho yarabonye akazi baramwirukanisha none amaherezo ageze igihe nyine baramwivugana ibyo nibyo koko yarayishwe nimugoroba umunsi w'ejo tariki 31 nimugoroba nibwo bamwishe
yiciwe hehe yishwe te General Kayumba Nyamwasa
iyi hari ahantu ni mu ihoteli ahantu hitwa Makangero kuri Sandton ahantu mu mujyi niho yarari hari umuntu w'umunyarwanda bagomba guhura witwa Apollo Kirisisi hanyuma baraza barahura hari n'umwana mwishwa we bajyaga bavugana n'igihe bari hamwe bavuganaga hanyuma tuza kumubura tuza kumushaka noneho tuza kumubona uyu munsi nimugoroba aho ngaho nyine aho bamwikiye
mwabonye yishwe gute
bakoresheje imigozi bamuzirika mu ijosi hanyuma bigaragare ko bari abantu benshi noneho baramuniga hanyuma bamusigaho baragenda bamusiga muri hoteli muri shambure baragenda
nk'uko mubitubwiye uwo muntu bari bagiye kubonana bari baziranye neza
bari baziranye igira ngo kuva kera mu Rwanda bari baziranye igira ngo bari n'inshuti zikomeye cyane kuko bajyaga bavugana igihe cyose yibwira ko yajyagaze no kumusura ubwo urumva ko ari abantu bari baziranye
uwo muntu yazaga kumusura aturutse mu Rwanda niho yabaga niho aba mu Rwanda
yaba mu Rwanda ngira ngo sinzi niba ari haba ari igihe cyose kuko ngewe umuntu ntabwo twari tuziranye ahaba igihe cyose ntabwo mpazi ariko no mu Rwanda yajyaga ajyayo ngira ngo yaranahatuye ariko nyine kuko yarazanye na Karegeya akageza kumusura nk'umuntu wari inshuti ye kuva kera
General Kayumba Nyamwasa Patrick Karegeya mwarakoranye n'ubu ngubu mwari mugikorana mufatanije mu rugamba rwa politiki mwakiriye gute urupfu rwe
urumva nkange Patrick Karegeya iyo twageze mu Rwanda ni umuntu nzi cyane kuko kera turi mu gisirikare cyo muri Uganda twari abanaga tubana muri tenti turi mu rugamba muri Uganda dukorana muri Uganda dukorana mu Rwanda ibibazo byambayeho we yari abizi cyane n'umwe mu bantu bamwe bake bagerageje kugaragaza ko ibyambagaho ari ukundenganya bigeze igihe nawe aho baje kumurenganya agira igihe cyo gufunga inshuro ebyiri zose tuza hano muri South Africa twahigwaga twendi twashinze hamwe RNC ubwo urumva rero nk'umuntu ku giti cyanjye ni umuntu wari inshuti kandi inshuti ikomeye inshuti magara ubwo murumva ko ndatakaje umuvandimwe ariko ntabwo ari njyewe njyenyine n'abanyarwanda bose batakaje umugabo w'imena umugabo ukunda igihugu umugabo wacyitangiye kandi umugabo wakundaga abantu bose ubwo rero mu by'ukuri abanyarwanda batakaje umugabo w'imena
none mwebwe ku giti cyanyu General Kayumba Nyamwasa namwe mwigeze kurusimbuka ubu murumva mumeze mute murumva mufite umutekano
uko nagiye mbivuga kenshi umutekano wo ibyo byose igihe uri mu bintu nk'ibi ngibi nta n'umutekano mufite ntabwo navuga ko umutekano uhari kuko abamwishe urumva ko mu by'ukuri nta wundi wajya guhiga Karegeya nta wundi muntu yaratanye nawe ikibazo aho ufitanye nawe ikibazo byari byose ni Leta y'u Rwanda ubwo natwe nyine bazakomeza batuhige ariko ibyo aribyo byose ibyo bizarangiza ibibazo niyo umuntu bamuhiga nibwo Karegeya yapfuye abandi bazaza kuko twebwe turabizi turi no mu ntambara Rwigema yarapfuye intambara irakomeza irarangira ubwo ngo waragiye ariko n'abandi bazakomeza nuko bimeze abagiye ku rugamba bashaka guhindura amatwara igihugu kigendera ku gitugu uriya niko bimera ibyo nibyo turabyiteguye
General Kayumba Nyamwasa ndabashimiye cyane
murakoze kamirindi.